This is Unit 8 of Pimsleur's Swahili 1. Listen to this conversation between Kamau and Aisha. They are sitting in a restaurant. At one point, Kamau will address the waitress, calling her simply Bibi. Listen.
Aisha, wewe ungependa kula sasa?
Hapana, asante. Si sasa. Lakini mimi ningependa kunywa kitu.
Haya. Ungependa kunywa nini?
Sijui. Mvinyo? Hapana. Pombe kidogo.
Mimi pia ningependa kunywa pombe kidogo. Bibi, pombe mbili tafadhali. Samahani, kula? Hapana, si sasa. Baadaye tafadhali.
In this conversation, you heard the man say,
pombe mbili,
which means two beers. Listen again.
Aisha, wewe ungependa kula sasa?
Hapana, asante. Si sasa. Lakini mimi ningependa kunywa kitu.
Haya, ungependa kunywa nini?
Sijui. Mvinyo? Hapana. Pombe kidogo.
Mimi pia ningependa kunywa pombe kidogo. Bibi, pombe mbili tafadhali. Samahani, kula? Hapana. Si sasa. Baadaye tafadhali.
Here is how to say to eat lunch. Just listen.
Kula chakula cha mchana. Kula chakula cha mchana.
Now listen and repeat part by part.
Mchana. Na. Mcha. Mchana. Cha mchana. Cha mchana. Chakula. Chakula. Chakula cha mchana. Kula chakula cha mchana.
Did you stress that as the speaker did? Listen and repeat again to practice the pronunciation.
Kula chakula cha mchana.
Say, to eat lunch.
Kula chakula cha mchana.
Begin a conversation by asking the young woman if she'd like to eat now.
Wewe ungependa kula sasa, Bibi? Wewe ungependa kula sasa?
How does she first respond? I would like to very much.
Mimi ningependa sana. Mimi. Mimi ningependa sana.
In the same way, say, yes, I'd like to eat lunch.
Ndio, mimi ningependa kula chakula cha mchana. Kula chakula cha mchana.
Repeat to eat lunch again, checking your pronunciation.
Kula chakula cha mchana. Mchana. Cha mchana. Chakula cha mchana. Chakula cha mchana. Mimi ningependa kula chakula cha mchana sasa.
And now listen and repeat the same statement at a rapid conversational speed.
Mimi ningependa kula chakula cha mchana sasa.
Now ask her where she'd like to eat.
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
She says, at my place.
Kwangu nyumbani. Nyumbani. Kwangu nyumbani. Kwangu nyumbani.
Ask, at your place?
Kwako nyumbani? Kwako. Kwako nyumbani?
Answer, no, at the restaurant.
Hapana, mkahawani. Hapana, mkahawani.
She says, I'd like to eat at the restaurant.
Ningependa kula mkahawani.
Say, but later.
Lakini baadaye. Lakini baadaye.
Say, me too.
Mimi pia. Mimi pia.
Ask her if she would like to drink anything now.
Ungependa kunywa kitu sasa? Ungependa kunywa kitu sasa?
Ask her when she would like to drink.
Ungependa kunywa lini? Lini.
And now ask her what she would like to drink.
Ungependa kunywa nini? Nini.
Listen to these two sentences together and think of what they mean.
Ungependa kunywa lini? Ungependa kunywa nini? Lini. Nini.
Ask her what she would like to drink.
Ungependa kunywa nini?
And now ask her whether she would like to drink anything.
Ungependa kunywa kitu?
Ask her when she would like to drink something.
Ungependa kunywa kitu lini? Ungependa kunywa kitu lini?
Ask her again what she would like to drink.
Ungependa kunywa nini? Ungependa kunywa nini?
Ask her if she would like to drink anything.
Ungependa kunywa kitu?
Ask her if she would like to drink some beer.
Ungependa kunywa pombe kidogo? Ungependa kunywa pombe kidogo?
He orders two beers. Listen and repeat.
Pombe mbili tafadhali. Pombe mbili. Mbili. Pombe mbili. Pombe mbili tafadhali.
What part of that means two?
Mbili. Mbili.
This word begins with an MB sound, as in the English word embark. Say it again.
Mbili. Pombe mbili.
Notice how the words run together. Now try to say, two beers, please.
Pombe mbili tafadhali. Pombe mbili tafadhali, bibi.
The word or in Swahili is
au.
Practice saying this.
Au. Au. Au.
Try to say some beer or some wine.
Pombe kidogo au mvinyo kidogo. Au.
Now ask, would you like to drink some beer?
Ungependa kunywa pombe kidogo? Ungependa kunywa pombe kidogo?
Ask, or wine? Be careful, the words will run together.
Au mvinyo? Au mvinyo? Au mvinyo?
Did you include the slight m sound at the beginning of the word for wine? Listen and repeat to practice the pronunciation.
Mvinyo. Mvinyo. Mvinyo kidogo.
Say some wine.
Mvinyo kidogo. Mvinyo kidogo.
Say okay.
Haya. Haya.
Say, I'd like to drink some wine.
Ningependa kunywa mvinyo kidogo. Ningependa kunywa mvinyo kidogo.
Do you remember how to say, I want?
Nataka. Nataka.
Now say, I don't want, or I don't want to.
Sitaki.
Practice the pronunciation of that response.
Sitaki. Taki. Sitaki. Sitaki.
Now, how do you say, I would like?
Ningependa.
I'd like to drink some wine.
Ningependa kunywa mvinyo kidogo. Ningependa kunywa mvinyo kidogo.
Say, no, thank you.
Hapana, asante.
Say, I'd like to drink some beer.
Ningependa kunywa pombe kidogo. Ningependa kunywa pombe kidogo. Ningependa kunywa pombe kidogo.
Say, two beers, please.
Pombe mbili, tafadhali. Pombe mbili.
Now ask, wine or beer?
Mvinyo au pombe? Mvinyo au pombe?
Say, I don't know.
Sijui. Sijui.
Say, I would like to very much.
Ningependa sana. Ningependa sana.
Now say, I don't want to.
Sitaki. Sitaki.
Say, I don't understand.
Sifahamu. Sifahamu.
Say again, I don't know.
Sijui.
Ask the young woman what she would like to eat.
Ungependa kula nini? Ungependa kula nini, Bibi?
Now listen and repeat the question. What do you want to do?
Unataka kufanya nini? Kufanya. Fanya. Fanya. Ku. Kufanya. Unataka kufanya nini?
What's the word to do in Swahili?
Kufanya.
Ask the woman what she wants to do.
Unataka kufanya nini? Unataka.
Now ask her what she would like to do.
Ungependa kufanya nini? Ungependa kufanya nini?
Answer, I'd like to drink something.
Ningependa kunywa kitu.
Say, me too.
Mimi pia. Mimi pia.
Ask, at my place?
Kwangu nyumbani? Kwangu nyumbani?
She says, no, not at your place.
Hapana, si kwako nyumbani. Nyumbani. Si kwako nyumbani.
Here's how to say, at the hotel. Listen and repeat.
Hotelini. Ni. Hoteli. Hoteli. Hotelini. Hotelini.
Say, at the hotel.
Hotelini. Hotelini.
Ask, where?
Wapi.
Answer, at the hotel.
Hotelini.
And now answer, at the restaurant.
Mkahawani. Mkahawani.
Ask me what I would like to do.
Ungependa kufanya nini? Kufanya. Ungependa kufanya nini?
Listen and repeat the answer. I would like to buy something.
Ningependa kununua kitu. Kununua. Nua. Kunu. Kununua. Kununua. Ningependa kununua kitu.
Say, to buy in Swahili.
Kununua. Kununua.
And now say, to do.
Kufanya. Kufanya.
Try to ask me what I would like to buy.
Ungependa kununua nini? Ungependa kununua nini?
Do you remember how to say, two beers, please?
Pombe mbili, tafadhali. Pombe mbili.
Now say, I would like to buy something.
Ningependa kununua kitu. Ningependa kununua kitu.
Say, at the hotel.
Hotelini. Hotelini.
Try to tell the woman, I would like to do something.
Ningependa kufanya kitu. Ningependa kufanya kitu, bibi.
Now listen and repeat the question. With whom?
Na nani? 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 Na. Na nani? Na nani?
Try to ask the question, who in Swahili?
Nani? Nani? Na nani?
And with are the same in Swahili. Try to ask, with whom?
Na nani? Na. Na nani?
Try to say, with you.
Na wewe. Na wewe.
Say, I would like to do something.
Ningependa kufanya kitu. Ningependa kufanya kitu.
Ask, would you like to buy something?
Ungependa kununua kitu? Ungependa kununua kitu?
Say, no, I would like to eat something now.
Hapana, ningependa kula kitu sasa. Hapana, ningependa kula kitu sasa.
Say, but with whom?
Lakini na nani? Lakini na nani?
Say, with you, miss.
Na wewe, bibi.
Now let's try conversing with the young woman. I'll tell you what to say to her, but she will answer you, and then you must respond to her on your own. Begin by saying hello to her.
Ujambo. Ujambo, bibi.
Sijambo. Habari gani, bwana?
Nzuri sana, asante. Nzuri sana. Na wewe?
Nzuri sana, asante.
Begin the conversation by asking her what she would like to do now.
Wewe ungependa kufanya nini sasa? Wewe ungependa kufanya nini sasa?
Mimi sijui. Na wewe? Wewe ungependa kunywa kitu?
Answer that yes, you would like to drink something.
Ndiyo, ningependa kunywa kitu. Ningependa sana.
Ask her if she would like to drink something with you.
Ungependa kunywa kitu na mimi? Ungependa kunywa kitu na mimi?
asante. Ningependa sana. Lakini lini?
Answer, now.
Sasa.
Ask her where she would like to eat.
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
Sijui, na wewe?
Tell her you don't know.
Sijui. Sijui.
Now she says, yes, I know.
Ndio, najua. Najua.
Ask her, where? At the hotel?
Wapi? Hotelini? Hotelini?
Hapana, si hotelini. Mkahawani tafadhali.
Agree.
Haya.
Tell her, I too would like to eat at the restaurant.
Mimi pia ningependa kula mkahawani. Mkahawani. Mimi pia ningependa kula mkahawani.
Now ask her, what would you like to drink, wine or beer?
Ungependa kunywa nini, mvinyo au pombe?
Mimi ningependa kunywa mvinyo.
Ask her if she wants to drink beer, too.
Unataka kunywa pombe pia? Unataka kunywa pombe pia?
Hapana, lakini ningependa kula kitu. Na wewe?
How would you tell her that you would like to eat something, too?
Mimi pia ningependa kula kitu. Mimi pia ningependa kula kitu. Ndiyo, mimi pia ningependa kula kitu.
Tell her not now, you would like to eat later.
Si sasa. Ningependa kula baadaye. Si sasa. Ningependa kula baadaye.
Listen to what she says now and respond to it.
Baadaye kidogo. Haya.
Haya. Haya. Baadaye kidogo.
Tell her you would like to buy something.
Ningependa kununua kitu, bibi. Ningependa kununua kitu.
Ungependa kunywa nini?
Tell her wine or some beer.
Mvinyo au pombe kidogo. Mvinyo au pombe kidogo.
Tell her, and I would like to eat with you.
Na ningependa kula na wewe. Na ningependa kula na wewe.
Mimi pia.
This is the end of Unit 8.